mane memgari azikari jemedari wala zidishwe na gani serikali na nijari mejukutu jeshikari wanafiki wote kanibari nataka kuluka kwa futi ndefu ya nifa avulo popute ona wanangu wanavote so I never give up kukata atama ni mwiko kukata atama ni mwiko napita Facebook, Twitter hiyo na Instagram zoni view aga account yangu waikuyumo sina budi kuidiriti mina kaza buti nawe kaza buti mina kaza buti nawe kaza buti. Never give up, 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 never give up. Achombe, fata na kuhusu. We, sijue pigwa busu. Ebu koma, kokote ni kulivuta sokesi. Usiji katae, fizikali zitakuja batae. Acha wewe, acha wewe, acha wewe, acha wewe.
Aba kajiju, ebu kabise, mselereko. Epo kukiriku, usilete mideko. Mideko,
mi strong man. Aduni sukume chini tainuka. I'm a bad man. Ukileta bagi hapa patanuka.
Shock,
sogea.
Shock,
sogea huko.
Shock,
sogea.
Shock,
sogea huko. Staki utani, niko bize na piga kazi. 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 Mina kaza buti, nawe kaza buti. Mina kaza buti, nawe kaza buti. Never give up, never give up. Never give up, never give up. Never give up, never give up. Never give up, never give up.
Never give up.
Master.